Whatever. Kama hali eveza egwa wakama waini zagana kama hali Georgi Sema.